SBS Radio.
Geerida ka dhacda xabsiyada waddanka Australia marka la tirakoobay waxa la ogaaday in 4 geeri mid kamidaba ay tahay mid sababteedu ay ku timid qofka oo isagu isdila. Taasina ay tahay xaalad iyadu markaasi baraarug keentay iyadu oo markaana program la sameeyay haatan kadib markii la dabaqay uu yahay mid u muuqda in uu iyadii diila keenayo si arrintaasi u yareeyo. Dadka xabsiga iyagu gala noloshooda waxa ay ka dhigan tahay mid aad iyo aadba isbeddel ay ugu imanayso oo culaysyo ay u fuulayaan siyaabo kala duwanba dadku ha u kala qaabilaane. Mid ka mida maxaabiista South Australia oo la yiraahdo Shane ayaa waxa uu hadaba yahay mid arrintaasi isagu ka hadlaya isagoo oo weliba ku jira xabsiga sida gaarka loo leeyahay ee la yiraahdo Mount Gambier. Wuxuu sheegay in uu dareemayo in hadaba adduunkiisii ama dunidiisii ay dushiisa ku burburtay isagoo sheegaya in nolosha qofka bani aadanku ay tahay shayyo iyagu laysu keenay uuna dareemayo xabsiga marka uu galay in ayna u hadhin wax hantia haba yaraatee oo nolosha dhankeeda ah. In ninkaasi oo hadaba isagu tilmaamaya markii ugu horreysay ee xabsigaasi uu galay ayaa waxa uu leeyahay isagoo hadlaya.
You know, I was dealing with mental health issues and drug abuse issues, and I had finally landed in jail, and I had no one to turn to. My family had abandoned me because of my behavior. Sida doctor
Haybuudi waxa aan la macaamalayay arrimaha ku saabsan dhimirka iyo sidoo kaleete xadgudubyada maandooriyaasha. Ugu dambeyntiina waxa aan ku dambeeyay ayuu yidhi jeelka. Mana haysta ayuu yidhi isagoo naftiisa ka hadlaya qof aan dhibkaygan ku wareejiyo maxaa yeelay qoyskaygu waa ay idayriyeen sababo la xidhiira dhaqankayga. Ninkan ayaa isagu marxalada isbeddela galay kadib markii uu ka mid noqday dadka iyagu ka qayb qaatay ama ku intifaacay barnaamijka hadaba la yidhaahdo barnaamijka dhugashada maxbuuska. Barnaamijkan ayaa waxa uu ka dhigan yahay in dadka iyagu xabsiga ku cusub loo diyaariyo in ay dhibaatooyinkiisa u birdhigaan amaba ay nolol caadiya ku noolaadaan iyada oo macnaheeduna ay tahay in la tababaro dad iyagu xabsiga muddo ku jiray oo khibrad badan u leh si ay u caawiyaan oo lana taliyaan dadka iyagu xabsiga ku cusub inayna dhibaatooyin badan markaasi naftooda ayna gaarsiinin oo ay ka mid tahay arrimaha isdilka. Madaxa fulinta ee barnaamijkaasi ee South East ee gobolka South Australia Eve Barrett ayaa iyadu waxa ay tahay midda barnaamijkaasi fulinteeda gacanta ku haysa muddadii 23 sana ee la soo dhaafay. Taasina ay iyadu u istaagtay barnaamijkaasi siduu ahaa inuu u fulo. Haweeneedaasi oo hadlaysa waxa ay sheegtay barnaamijkan ka hortaga isdilku ee dadka iyagu maxaabiista loo qoondeeyey in si gaara wax aad u weyn uusan ugu fadhinin bulshada inteeda kaleete balse waxa ay tiri nolol kasta waa muhim. Miss Barrett boqashadaasi ay ku tagto xabsigaasi ayaa aan ahayn in ay dadka talooyin siiso balse waxa ay tahay in ay tababarto si ay u dhageystaan dareenkaasi iyo in ay caawiyaan kuwa la tababarayo dadka iyagu asxaabtooda ah. Mid ka mid ah 4 dil ee ka dhaca xabsiga gudihiisa waddanka Australia waxaa la ogaaday tirakoob ahaan in sababtiisu ay tahay hadaba dadka oo iyagu laftooda isdila. Dadka ugu fudud ama ugu nugul dilkaasina waxa ay yihiin dadka iyagu xabsiga ku cusub. Miss Barrett ayaa arrintaasi waxa ay sheegtay programkani hadaba inuu yahay mid isagu wax ku ool u ah in arrimahaasi uu wax ka qabto waxa ayna tiri.
That we don't seek to condone the crimes that any prisoner has committed. We don't seek to minimize the gravity of what they have done.
But what we do believe is that the prison can be an opportunity for people to get in touch with the best part of themselves. ay leedahay waxa ay sameynayaan maxaabiistaasi balse waxa aan rumaysanahay ayay tiri in xabsigu uu dadka uga dhignaan karo fursad ay iyagu markaasi intooda wanaagsan ama qaybahooda wanaagsan dadkaasi lagala mucaamalo. Mid ka mid a maxaabiistaasi oo isaguna sidoo kale Joy loogu yeero ayaa wuxuu isaguna tibaaxayaa in barnaamijkani uu yahay mid wax ku ool u ah dadka maxaabiista ah. isagoo arrintaasna sababaynaya waxa uu ku sheegay inuu yahay barnaamij haddaba si furan aad uga hadli karto oo saaxiibada aad ula sheekaysan karto, maxaa yeelay buu yidhi ma ay aha dad dibadda ka yimid, waa dad iyagu markaasi kula jooga buu yidhi oo kula xidhan. Waxayna ka fiican yihiin buu yidhi intii aad la hadli lahayd saraakiisha xabsiga oo iyagu markaasi aad ka baqayso inay ku taarigeedsadaan sababo la xidhiidha aragtiyada ama waxyaabaha aad aaminsan tahay marka ay ogaadaan. If Barrett ayaa waxa ay iyadu sidoo kaleeta sheegaysaa in culaysyo kale ay jiri karaan oo dadkaasi maxaabiistu ay qabi karaan oo marka xabsiga ay dadkaasi ku jiraan culaysyo ku keeni kara. waxaa ka mid ah arrimahaasi qofku inuu ka soo jeedo dhaqan kaleete oo ka duwan waddanka dhaqankiisa guud amaba luqo kaleete amaba sidoo kaleete diin kaleete inuu haysto, waxa ayna tiri arrintaasi iyadoo ka hadlaysa.
It's difficult enough in prison, but if you come from a different culture, have a different language, practice a different religion, have different customs.
Inaad xabsi ku jirto waa arrin aad u adag ayay tiri, balse haddii aad ka soo jeedo dhaqan kaleete ama aad sidoo kaleete luqo kale oo ka duwan aad ku hadasho ama aad sidoo kaleete diin ka duwan aad wadato ama dhaqanno kaleete iyadana aad wadato, arrintaasi culayska ayay kugu sii kordhinaysaa ee ku saabsan inaad go'doon ku noolaato. dhanka ku saabsan tirakoobyada la sameeyey, waxaa jira 25 geeri oo ka dhacday South Australia xabsigeeda sannadii 1995 ilaa 2010 muddadaasi inta u dhexaysay, balse Mount Gambier xabsigaasi marka la eego waxa ka dhacday sida ay sheegayso Barrett keliya hal geeri laga soo bilaabo sannadii 1995 ilaa iyo aminkan. arrintaasna waxaa loo tiirinayaa barnaamijkani inuu yahay mid waxyeelo yeeshay. arrinta iyadoo ka hadlaysana waxa ay tiri,
I know it has saved lives. I know from feedback from the listeners themselves. I know from feedback from staff. And I know from my own personal encounters with prisoners.
waan ogahay barnaamijkani nolol badan uu badbaadiyay, waxaana ogahay oon helayaa jawaabo dib noogu soo noqday oo aan kuwa iyagu xabsiga ku jira laftooda ka helay ama aan ka helay dadka iyagu ka shaqeeya ee saraakiisha xabsigaasi ka shaqeysa. sidoo kaleete waxa aan xog ka helay aniga lafahaantaydu shakhsi ahaan kulamadii aan la sameeyey dadka maxaabiista ah oo iyagu ii sheegayeen iyagoo idhahaya fiiri ninkaasi dhalashayda ayuu badbaadiyey. dhinaca kaleete madaxa fulinta ee xabsiga Mount Gambier Michelle Price ayaa waxay sheegtay inay taageerayso barnaamijkani, waxaa yeelay ayay tiri barnaamijkani si baahsan waxa uu waxtar ugu yahay bulshada, iyadoo hadlaysana waxa ay tiri,
I think it's our job as people that work in custodial environments to make sure that everybody's equipped for when they're released in order that they don't A, perpetrate another crime and B, they have the skill set in order that they can look after themselves as well.
waxaan filayaa in ay tahay shaqadanada marka aan nahay dadka ka howlgala xabsiyada in aan hubaal ka dhigno qof kasta marka uu haddaba isagu xabsiga ka baxaya ama laga sii daynayo inuu yahay mid isagu u diyaarsan. marka ugu horreysa weeye in uusan dembi kaleeta galin, marka labaad weeye in uu lafahaantiisu isku filaado si uu u badbaadiyo laftiisa marka uu bannaanka tago.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.